Mina ngiyafunga kuyodumiso foni lokhu ikhala koze kusephendula umlungu skrong skrong ikhala yodwa ngishiye nezulu sengiqala ukukhathala uthando lwekulingizisa nobuhlungu love you one mina sengiqala ukukhathala mangibheke ngikwenze konke kodwa sengiqala ukubabasa mawengane ingane seqala ukukhalasa angazi ngitsheleni uhambe ebusuku uyadalaza Clean ama washing hayi namangisazi ulale etshwaleni awubuye ekhaya ujakube manje suyi security ungeni nayi shift akasalani hayi bo inkomo sikababa ngiyakhalela khala ngiyathulisa mawengane usuyangidelela ewu thweleka nzima sengiyaphakela bathi uthanda lwenhliziyo yami usuyalahleka iso bathi ngixoshwa libhekile ngasifaka nami ngibona kodwa buhle ngangilingekile yeyi ngoba phela ngangingadakiwe ngashathi nkiya ngiyintombi ebandla ngangingaqondile